Blog Talk Radio.
Sinzaba mubwigunge, kutimbo
Dukorangiza imihigo, dukinduraho umuhezo, dukimbagirana ishinjo no ku irembo ry'ijuru, nanze igitebwe n'ubuhari. Rutibosi nzaba mu bwigunge, rutibosi nzaba mu bwigunge.
Arakoze cyane Francois Nkurunziza kuri ino ndirimbo ye Nanze Igitebwe, yanga igitebwe n'ibigwari. Akomera ku kuvugisha ukuri, akomeza mu kudatatira amateka y'igihugu cyacu. Radiyo Ishakwe, ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC. Dufite saa 9:07 isaha Washington DC, saa 3:07 isaha ya Paris n'ahandi mu Burayi bwo hagati, saa 4:07 isaha z'i Kigali. Turi ku wa mbere tariki ya 22 Mutarama umwaka w'ibihumbi 2017, tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro kijyanye no ku bibazo abantu bagiye bibaza ku biganiro byacu. Uyu munsi ni ukuvuga ko dusubiza abatugejejeho ibibazo ku biganiro byacu, babitugejejeho ku buryo bunyuranye, batwandikira, batwohereza za SMS n'ubundi buryo, dore ko bugwiriye. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe, ndabashuhuje. Nkaba kandi mfite umutumirwa w'imena uri busubize byinshi muri ibyo bibazo, ariwe Bwana Sixbert Musangamfura, umwe mu bagize komite nkuru y'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement, akaba ari n'umunyamabanga waryo. Muvandimwe Sixbert, rero niba uriho nyumva, nagira ngo ufate mikro usuze abakunzi ba Radiyo Ishakwe.
Muraho, murakomeye Joseph Ngarambe.
Muracyahumeka muraho muri Finland aho ngaho.
Ni byiza ko munyumva neza. Ese ijwi ryanjye riri ku rugero rwiza? Murakoze.
Uri ku rugero rwiza rwose.
Murakoze rero kumpaye amahirwe yo kugira ngo nsubize ibibazo abatwandikiye bagiye bohereza. Ndagira ngo nanabasuhuze abagiye batwandikira cyangwa batwoherereje ubutumwa mu buryo bunyuranye nk'uko umaze kubivuga. Ndabasuhuje bariyizi kubera ko bagiye batugaragariza ko bakurikira ibiganiro byacu. Ndasuhuza kandi n'abanyarwanda bose muri rusange, nkibanda ku banyarwanda baharanira ko ibintu bihinduka mu gihugu, cyane cyane abarwanashyaka bacu. Ngasuhuza ndetse n'abantu bo mu karere kacu, akarere k'ibiyaga bigari, nabo bakurikira ibiganiro byacu. Nkaba mbasuhuje nyine bose bakomeye.
Ndagushimiye cyane muvandimwe Sixbert. Nk'uko ubizi, tumaze igihe dusesengura impamvu zatumye ubutegetsi bw'abahutu busenyuka butarengeje imyaka 32, mu gihe ubutegetsi bw'ingoma ya cyami Ntutsi bwo bwageze ku myaka ibarirwa kuri 400. Ibibazo ku biganiro byacu byagiye bihabwa igihe bagenzi bawe aribo Eugene Ndahayo na Nkiko Nsengimana, bagiye rwose bafata akanya rwose bagasubiza ibibazo. Gusa rero ibibazo bikomeza kuza, kandi rero ntabwo tuzajya tubyirengagiza, tuzajya twongera abasubiza kugira ngo bidahagarika ikiganiro. Nk'uko twabisezeranije abakunzi ba Radiyo Ishakwe, ikiganiro gitaha kizaba kiri cyatumiwemo Eugene Ndahayo na Nkiko Nsengimana, kizavuga kuri kudeta nyirizina, uko byagenze, uko iyo kudeta yagenze, uko bayikoze bayibara, n'uko abashakashatsi bandi kimwe n'abandi bari bahari babibara. ibyo bintu ni byo tuzakora mu gihe kitari kwa hagati aho ngaho nyine icyakuzanye n'umunsi ni ukugira ngo usubize ibindi bibazo byakomeje kuza ndetse wenda n'ibindi nk'abantu bavuga ko tutabashije wenda kubigera kuko biba ari na byinshi uno munsi rwose wabuzindukiye ikindi cyo si ugusubiza ibibazo gusa uri bubashe no kuko nawe uri umuntu w'umushakashatsi uri umuhanga mu by'amateka wagiye ukora ubushakashatsi bwinshi bityo uri bunganire abo bagenzi bacu bakubanjirije mu kuganira kuri mu gusesengura izo mpamvu zatumye ubutegetsi bw'abahutu butamara imyaka 30 butarenze imyaka 32 mu gihe nyine ubwo bw'abatutsi bwo bwagize imyaka 400 ibarirwa muri 400 muri ibyo byose rero harimo n'abavuga bati ese batemeranwa natwe no kunyitume yo kuvuga ngo hagati ya 62 na 94 hari abavuga ngo ntabwo bwari ubutegetsi bw'abahutu muri abo ngabo harimo madamu Mukamugema Claire tugiye kumva gatoya kugira ngo nyine ubashe kumusubiza ko aravuga ati sinemeranywa namwe kuri iyo nyito reka tumwumve gatoya
waramutse ngarambe nakurikiye ikiganiro cyanyu cyerekeranye na hariya mwibazaga ngo impamvu ubutegetsi bw'abahutu butamaze imyaka irenga 32 numva gihuye n'ibyo nanjye nkunda kuganiraho nagira ngo mbabwire ko gihe nta kwibaza ngo ubutegetsi bw'abahutu kuko ntabwo repubulika ishingwa yari iy'abahutu gusa hari ibimenyetso byinshi umuntu ashobora kwerekana ko yakorerwagamo n'abana b'u Rwanda bose ari perezida wayibereye perezida wa mbere Mbonyumutwa Dominico ari uwakoze ikirangantego nyetera ari ruhashya wari mu ngabo z'igihugu ari umutwa ndibuka babiri se munyankuge wari depite na Seruvumba wakoraga mu rukiko rw'ikirenga nkibuka na procureri Gatwa wari procureri wa Repubulika icyo gihe mbese twarondora twibukiranyije nuko abarwanashyaka benshi abafasha babo imitima y'urugo yabo babafashije kugera kuri byinshi abenshi bari mu bwoko bw'abatutsi ibyo rero bikaba bigaragaza ko jyewe ntayita repubulika y'abahutu nayita guhindura ubutegetsi ubwo rero nkavuga nti ko repubulika se na n'ubu ikiriho kuki mwavuga ngo ubwo butegetsi ntibwamaze imyaka 32 gusa ikindi nababwira ni uko ibintu by'ubukonde Kayibanda muzi neza ko Mbonyumutwa ari perezida hari regime parlementaire donc ubwo premier ministre niwe waribwaga n'ubutegetsi bw'igihugu Mbonyumutwa yarepresentaga anagarura amahoro mu gihugu ubwo rero Kayibanda yihutiye gusinyisha Mbonyumutwa Dominico Edi icubukonde iyo Edi yasinywe rwose nko mu kwezi mbere y'ukwezi kwa gatanu Repubulika yarashinzwe mu kwa mbere nyuma yaho rero Mbonyumutwa nyine atanze ubutegetsi avuye kuri uwo mwanya hagiyeho Kayibanda Mbonyumutwa muzi ko yagiye mu gukora
muvani mu 6 wengera ngo urumva avuze ibibazo bibiri hari kerekeye nyine inyito twahaye iyo myaka 32 y'ubutegetsi twavuze twebwe ko ari repubulika y'abategetsi ubutegetsi bw'abahutu bakavuga ati kubera yuko hari abantu bagatwa b'abatutsi banyete bakoze ibirangantego abategetsi baba bafite abagore b'abatutsikazi ku byo nyine byerekana yuko ibi byari bisangiwe. Sinibuka niba yanavuze ko harimo na za raderi na za binari harimo abatutsi ibintu nk'ibyo ngibyo. Igisubizo rero ndumva wakimuha Sixbert.
Murakoze
hari n'ubukonde, hari n'ubukonde, ikibazo cya kabiri yavuze cy'ubukonde, uretse kubanza yibeshye.
Ndasubiza hanyuma muraza kunyibutsa yenda ibyo ntaza kuvuga, ahubwo n'ikindi ngira ngo tuze kugarukaho ni kiriya kijyanye na biriya n'ibyarunduye ingoma y'abahutu bya bimenyetso. Nubwo twagiye tubivuga mu biganiro byahise, nta kibazo burya ngo biryoha bisubiwemo, twakongera nanone tukagira ibyo twibutsa kubera ko n'abaharanira guhindura ibintu mu Rwanda cyane cyane nk'abahutu cyangwa se nk'imiryango ya politiki yiganjemo abahutu, usanga birengagiza ibibazo byatumye n'ingoma zari ziganjemo abahutu cyangwa se ingoma z'abahutu birengagiza ibibazo byari bihari byatumye zinarunduka, ugasanga no mu mikorere n'ibindi bya bisigisigi bakibifite. Noneho ukibaza ukuntu bashobora kwizeza abantu ko noneho bazagira ubutegetsi burambye, nabyo ukabigiraho ikibazo. Ndumva yenda aho twahagaruka, ariko reka ngaruke ku bya Mukamugema Claire. Nshimira nkanamushimira by'umwihariko kubera ko uwo mubyeyi turanaziranye cyane, ku buryo ndetse n'ibi avuga bimwe muri byo twigeze kubiganiraho muri za mirongo, ndumva ari 91 twigeze kubiganiraho. Ku bibazo rero avuga, aravuga ati kuvuga ngo ziriya ngo ubutegetsi bw'abahutu ngo impamvu bwamaze imyaka 32 simbye, atanga ingero, atanga amazina y'abantu nyine avuga ko batari abahutu kandi bagize uruhare muri ubwo butegetsi, ndetse nuko ngo abategetsi b'abahutu harimo abari bafite abagore bakomoka mu bwoko bw'abatutsi, akemeza ko ubutegetsi nyine ku izo repubulika zitari iz'abahutu ko zari iz'abanyarwanda, akanarangiza anavuga ko ngo iyo ko repubulika n'ubu ikiriho. Noneho ati ni ikimenyetso cy'uko nyine atari ubutegetsi bw'abahutu. Ikibazo yena nahera kuri icyo cya nyuma, kuba ko iyo repubulika n'ubu ikiriho, kuko repubulika iriho ubu ngubu umuntu yayita repubulika ya kabiri B kubera ko iya mbere nyine repubulika ya kabiri A ni ya Habyarimana, hanyuma hakaba na repubulika ya kabiri B ya Kagame, ya FPR Inkotanyi, FPR DMI, kubera ko nta zina yayihaye abantu basesengura akabona n'ubutegetsi bwayo ntaho butanira ubutegetsi bwa cyami, bityo ugasanga ari nk'ikintu kiri hagati ya repubulika no hagati ya cyami, kikiyita repubulika ariko mu by'ukuri imikorere ifite ibisigisigi byinshi cyane by'imikorere ya cyami. Ntavuga rero ko aho ngaho ntabwo bivuguruza cya kindi cy'uko repubulika z'abahutu zamaze imyaka 32 gusa, cyane cyane ko ikivugwa aha ngaha ni za repubulika zari ziyobowe n'abahutu, zikaba zari ziniganjemo abahutu mu butegetsi. Ubutegetsi ubwo mvuga ni ubutegetsi bwa politiki, ubutegetsi bwa leta, nkavuga ubutegetsi bw'igisirikare, nkavuga n'ubutegetsi bundi nk'ubw'amadini n'ibindi byose, mbese bigaragaza ko abantu bafite ubutegetsi bunyuranye. Ugasanga ibyo byose byari byiganjemo ubwoko bw'abahutu, cyane cyane hakaba naho wasanga ndetse abahutu bari nka 99% mu nzego. Noneho icyo gihe bikaba ari ikimenyetso simusiga kigaragaza ko izo leta zari z'abahutu. Ingero atanga rero nazo ubwazo ni ingero ahubwo zigaragaza ko ubutegetsi bwari ubw'abahutu koko. Kuvuga ati atanga urugero ahereye nko kuri Mbonyumutwa, ni umubyeyi we koko, nyakwigendera perezida wa mbere wa Repubulika y'u Rwanda Mbonyumutwa Dominiko, ubwe nyine Mukamugema aravuga ko amutangaho urugero ari nko kwerekana ko ubutegetsi butari ubw'abahutu, ati mpereye ku muntu wayoboye repubulika bwa mbere. Nyine ni nkaho avuga yuko cyangwa yemeza ko atavaga muri ubwo bwoko, ariko rero ngasanga nabwo yenda hari utuntu agomba kuba yirengagiza cyangwa se hari ibyo amuvuguruzaho nawe ubwe, kuko Mbonyumutwa ubwe mu kiganiro hari interview yigeze gukora yikoreye muri interview yakoze yasohotse ahantu hitwa ngo Rwanda akara demokarasi. Iyo interview ikaba yaratangajwe n'umuhungu we Shingiro Mbonyumutwa mu icapiro rya Larumata. Iyo interview Mbonyumutwa ubwe avuga yuko hari ahavugamo yuko mbese ngo we atigeze yihakana ko yari umuhutu, ko atakoze nk'abandi bashishikazwaga n'uko mbese bigiraga abatutsi kugira ngo batone bagire ubutoni mu ngoma, ku ngoma ya cyami yariganjemo abatutsi. Akavuga rero ko we atigeze ahakana muri interview rwose arahabivuga, n'uko ndiho ndareba ko nabibona hafi, arahabyivugira ubwe avuga ati ndi muri bake batigeze baterwa isoni n'ubwoko bwanjye ko ndi umuhutu, kandi ndanabigumana gutyo mu buzima bwanjye. Harahavuga nyine ikibazo bari bamubaje baramubwiye ngo ati ko wari umusushefu ukaba wari muri leta nyine mu butegetsi bwari buriho, ni gute wari umusushefu kandi ukagira n'uruhare nyine, uri umusushefu ufite uruhare mu butegetsi bwariho icyo gihe, ukagira n'uruhare mu muryango wa politiki uharaniraga ubwisanzure bw'abanyarwanda bakomoka mu bwoko bw'abahutu, ati kuki mbese wakoze ibyo bintu kandi warashoboraga wari muri leta mbese y'abatutsi, wari mu butegetsi bwa gitutsi. Waravuga ati jyewe, ati ndi umwe mu basushefu b'abahutu utarigeze uhakana, ati impamvu zinyuranye nyine ubwo agakomeza abisobanura, akanavuga yuko ngo nyine hari abantu bo mu bwoko bw'abatutsi wasangaga bo nyine bashishikajwe no kugaragaza ko ubwoko bwabo ari ubwo ngubwo kuko aribo bari ku butegetsi, ariko bakavuga yuko ari mu bahutu bake batigeze bajugunya ubwoko bwabo. Ni ukuvuga rero ko kuvuga yuko atari mu nyine gutanga urugero rw'uko repubulika itari y'abatutsi nako ku butegetsi butari ubw'abahutu, akamutangaho urugero, urumva ari urugero rufutamye, cyane cyane ko n'amateka y'u Rwanda dukurikije n'ibyamubayeho ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 19/1959 igihe yakubitwaga n'insoresore z'abatutsi, ndetse bigatuma umuriro utangira kwaka mu marangara, bikaba mbese inkongi igakwira igihugu cyose iturutse aho ngaho, hakavamo mbese bikaza kuvamo ya revolusiyo muri 1959. Amateka y'u Rwanda yamufashe nk'umuntu w'umuhutu, cyane cyane ko nicyo yakubitiwe, ni nacyo yagaragaje yaharaniraga, mbese yaharaniye. Ndavuga muri kiriya gihe ubwo abantu bagiraga ibyo baharanira ku mugaragaro bati turaharanira ibi n'ibi n'ibi, nawe aravuga rero ati naharaniye yuko n'abantu bo mu bwoko bwanjye nabo bagira ubwisanzure ku gihugu, bakareka kuba abacakara mu gihugu cyabo. Ariko rero nanone iyo urebye nanone inyandiko zagiye zitangazwa hirya no hino, hari nk'ubushakashatsi kuko bwagiye bukorwa, hari yeno navuga natanga nk'ingero nk'ebyiri eshatu. Hari ubushakashatsi bwakozwe na bwatangajwe na n'umuzungu w'umubirigi witwa Darianov, aho yari y'Abagesera bayoboye nyine Gisaka. Ubwo naho impamvu ngiye kubivuga ni uko nka Mukamugema hari n'ahandi yigeze gusobanura nyine yuko Bambonyumutwa nyine uwo muryango ukomoka ku bwoko bw'Abagesera b'Abazirankende, kandi nanone wanakurikira ugasanga nk'uko yabisobanuye ikindi gihe, bikaba bigaragaza yuko mbese ibisokuruza byabo bigenda bikagera kuri ba Kimenyi Gitura bayoboye nyine mu Gisaka abo Bagesera b'Abazirankende. Nk'abo ba Darianov bavuga yuko kuko Mbonyumutwa cyangwa se ko nako bavuga ko ubwoko bw'Abagesera b'Abazirankende ko ari ubwoko bo bavuga ngo ni ba Hamit ari uburyo bwo kuvuga mbese ko atari abantu mu bwoko bw'abahutu. Hanyuma ariko nkaba bigira umwami nawe ukomoka nawe w'umugesera w'umuzirankende wakavuga ati jyewe nari nzi ko ndi umututsi kugeza mbese ubwo ngo yasomye igitabo cy'umupadiri witwa Delmas ngo icyo gitabo kikaba cyaravuga ko abagesera ari abahutu. Ati ubwo nibwo namenye ko ndi umuhutu atari kubona nari nzi ko ndi umututsi. Ubwo nawe yabivugaga amaze kurenza imyaka nka mirongo bwari hafi y'imyaka 60 akavuga ko icyo gihe aribwo mbese yabonye ko yari umuhutu. Hanyuma nanone ariko ugasanga nka Padiri Alexis Kagame, Musenyeri Alexis Kagame nawe wanditse ibitabo byinshi cyane mu Nganji Karinga, nawe yemeza ko abagesera bazirankende bari abantu bakomoka muri mu bantu bita mbese abahamite, ni ukuvuga mbese abantu batari aba bantu, ashaka kuvuga ko ari abantu. Ibyo Mukamugema avuga bishobora kuba ari ukuri w'igice, ariko nanone ndumva abantu icyo bareba cyane n'icyo nyiri ubwite ubwe yivugiye, cyane cyane ko yanabivuze no mu gihe yari afite mbese n'impamvu zikomeye cyane zatumaga anabivuga anabitsindagira anagaragaza mu by'ukuri icyo yaharaniye icyo yari cyo n'icyo yatoterejwe muri biriya bihe. Nkaba numva icyo nyine nk'urwo rugero ubwarwo ntabwo rwatuma bya bindi tuvuga bihinduka. Icya kabiri izindi ngero atanga ntari butindeho cyane, baravugamo Nyetera akavuga ati yari mu bwoko bw'Abatutsi, akavuga ko Nyetera ngo yashushanije ibirango niba ari ibirango bya Repubulika, ndibaza ko ari byo yashatse kuvuga. Gushushanya ibirango bya Repubulika ubwabyo ntabwo bihagije, kereka niba yavuga ati Nyetera yabaye nibura na minisitiri cyangwa se uretse no kuba minisitiri wenyine harimo n'abaminisitiri yenda abaminisitiri 10 ati harimo abaminisitiri b'Abatutsi se nk'icya kabiri cyangwa se icya gatatu cyangwa se icya kane, icyo ntakivu. Uwo Nyetera avuga nta kazi gakomeye ka leta jyewe nzi Nyetera yigeze ahabwa mu Rwanda ngo nibura nagororerwe yuko yanakoze n'ibyo birangantego. Noneho nkaruhashya akamutangaho urugero ko yari umusirikari mukuru mu ngabo, ariko rero nanone ibuza kurahira ruhashya kuba yari umusirikari mu ngabo z'u Rwanda akaba ari umwe mu basirikare bakuru mu gisirikare cyose cyari kiganjemo abahutu, ahubwo ni ikinego kubona harimo umwe gusa. Nta nubwo ibyo ngibyo nta nicyo binahindura kuvuga ku butegetsi bwari ubw'abahutu, ahubwo birabikira kuba ari umwe ushobora kubujyamo. Noneho kanibaza uti wa muntu umwe ni nka ka gatoki kaba kaguye mu mata, wa muntu umwe ni irihe jambo yashoboraga no kugera no muri icyo gisirikare? Ese igisirikare cy'u Rwanda urebye uko cyitwaye kuva cyabaho kugeza reka mvuge yenda kugeza muri 90 cyangwa se ngeze muri 94 ubwo icyo gisirikare nyine ndavuga igisirikare cy'abahutu kuva cyabaho ukageza muri 94 ubwo igisirikare cya FPDMI cyazaga kigafata u Rwanda, icyo gisirikare kuva cyabaho ni ibihe bikorwa bikomeye byabaye byatuma umuntu avuga ati kiriya gisirikare cyari kirimo n'abatutsi, dore amafuti yenda basirikare amafuti yaburijwemo kubera yuko icyo gisirikare cyari kiganjemo amoko yombi. Ni ikihe cyabaye umuntu yavuga ati icyo gisirikare cyarengeye amoko yose y'abanyarwanda ku buryo byagaragara ko ari igisirikare kiganjemo nyine cyangwa se igisirikare gisangiwe n'abanyarwanda bose? Aho naho rero kumva urasanga nyine ibintu biri amambu. Impamvu uvuga ni iyihe? Ni uko nk'igihe cyose hagiye habaho ibitero by'inyenzi muri za 60 muri za 61 na 65 hakurikiyeho ibintu byo kwica abatutsi igihiriri hirya no hino mu Rwanda, cyane cyane mu turere ibitero byabaga byabayemo, kandi muri ubwo bwicanyi n'igisirikare cyagizemo uruhare. Wakurikira ugasanga ikintu cyatumaga abantu bajya kwica abaturage batari bazi bafite aho bahuriye n'inyeshyamba zabaga zateye igihugu, ikintu cyatumaga abantu bica abaturage ni iki kigaragaza yuko nyine cya gisirikare cyagize uruhare rwo kuvuga kiti nta muntu ukora ku muturage w'inzirakarengane. Twebwe turi ingabo z'igihugu, turarwana n'uwateye igihugu, abaturage bose nibatekane turabaha umutekano. Icyo kintu ntabwo cyabaye muri 73 mbere ya kudeta. Ibyo nabyo byaganiriweho mu biganiro byakozwe na babwa na Ndahayo Eugene na Nkiko na Dr. Nkiko Sengimana. Mu biganiro bakoze nabo berekanye ukuntu nyine berekanye bavuze cyane ku bintu byabanjirije kudeta yo muri 73. Habayeho ibintu byo kwirukana abatutsi mu mashuri no kubahohotera mu mashuri hafi ya yose yo mu Rwanda. Icyo gisirikari cyari kiganjemo ayo moko yose, cyagaragaye igite mu kurengera abo batutsi, abo bana b'abatutsi birukanwaga mu mashuri. Icyo gisirikari cyagaragaye hehe mu kurengera abarimu b'abatutsi birukanwaga n'abanyeshuri bigishaga. Kuvuga rero ngo icyo gisirikari cyarimo amoko yose ni nko gusetsa imikara, ni nko ku muntu mukuru kandi wubashywe nk'uriya mubyeyi, ni ukwirengagiza cyane kuri amasoko yandi. Izindi ngero za Bamunyankuge na Seruvumba avuga ati bari abatwa bagize uruhare muri ubwo butegetsi, nabyo uretse ko umuntu atakwirwa nabitindaho cyane, kuko urebye urwego rukomeye cyane bashoboye kugeraho. Nibura ngo uvuge uti aba abantu bo mu bwoko bw'abatwa bagize uruhare rukomeye muri leta, bagira imirimo ikomeye cyane igaragara iyi n'iyi. Izo ngero ahubwo zigaragaza yuko nta ko hari urubibi batashoboye kurenga, ko hari umurongo batashoboye kurenga, ko ari nka y'amazi mbese yabaga yaharirwaga imfizi bo ntibashobore kuhagera. Ikindi noneho kuvuga ngo abafasha b'abategetsi b'abahutu ngo abafasha babo harimwo abari bafite abagore bakomoka mu bwoko bw'abatutsi, ngo bityo ngo bikaba byaragaragaza ko ubutegetsi bwari busangiwe aho ngaho. Mbyumva mbere byabaye nk'ibinsetsa, ariko nanone bintera ikindi kibazo, kuko nzi ko abanyarwanda benshi cyane cyane bari mu buhungiro, cyane cyane ndetse na umuntu atakwirwa natindaho bari bakora na politiki, nabo icyo kibazo barakigira. Usanga bavuga ngo kuba nyine abantu ngo bafite mbese ngo bafite abafasha bakomoka mu moko atandukanye, no kuvuga ko abo bantu mbese babasangiye, niba ari abategetsi ko babasangiye ubutegetsi cyangwa bafite uruhare muri ubwo butegetsi, uruhare rukomeye cyane. Biriya ntabwo ari ukuri kubera yuko hari ingero zikomeye. None se nk'ubu umuntu tuvuge nk'ubu abanyarwanda bakwiriye isi yose, harimo abanyarwanda aho bagenda bashaka aho bahungiye, ka abanyamerika kazi, barashaka abadage kazi, barashaka abafaransa kazi, barashaka abasaziya na hehe. Umunsi abo banyarwanda havuyemo abagenda bakajya muri leta y'u Rwanda bakayobora, ubwo umuntu azavuga ko n'ibyo bihugu bakomokamo abagore babo, ko ibyo bihugu bifite uruhare muri ubwo butegetsi bwo mu Rwanda, ko nabyo ku butegetsi busariwe n'ibyo bihugu. Ibyo ngibyo ntabwo umuntu yabivuga ngo avuge ko ngo kubera ko abantu bari bafite abo bafasha bakomoka mu bwoko ubu n'ubu, ko ubwo mbese ubutegetsi bwari busangiwe. Gusangira ubutegetsi ni ukuvuga yuko abantu bakora politiki, abakora politiki bakomoka no muri ayo moko atandukanye, cyane cyane abanabyemera, abemera ko bakomoka no muri ayo moko. Gusangira ubutegetsi ni ukuvuga ko abo bantu bafite uruhare mu butegetsi, bakagira uruhare mu butegetsi bwose bw'igihugu. Hari ubutegetsi bwite bwa leta, hari ubutegetsi, hari n'icyo gisirikari, hari n'ibindi byose, mbese ibintu byose bigaragaza ibimenyetso by'ubutegetsi. Ugasanga abantu bose bafite uruhare, noneho ubushake bugaragara muri politiki, ubushake bugaragara bugaragaza yuko koko ubutegetsi busangiwe n'abanyarwanda bose. Icyo gihe nibwo wavuga uti ubutegetsi burasangiwe. Naho kugira ngo abantu bavuge bati nimudushakire, kandi ibyo ngibyo nabyo byagiye biba, nagiye mbibona mu miryango ya politiki, abantu bagiye bakora hanze bakavuga bati nimwiruke hirya no hino murebe ko twabona umututsi wajyamo uko yaba ameze kose. Mu by'ukuri ikibazo ni iki? Ni ukugira umuntu berekana nk'idrapo, kugira ngo bavuge bati dore natwe ntabwo turi ubwoko bumwe, ntabwo turi abahutu gusa, dore dufite n'umututsi. Ibyo ugasanga aricyo gishishikaje abantu ho kugira ngo bashake umushinga wa politiki ari abahutu ari abatutsi bibonamo, noneho bityo abantu bakabizamo bavuga bati ibi bintu turabyibonamo koko, turabona byaturengera nk'abanyarwanda bitatuvanguye, turabona uyu mushinga wacu ivangura mu gihugu, bityo noneho abantu bakaza baturutse mu moko yose bakizana ubwabo bavuga ati uyu mushinga uradushishikaje, cyangwa se n'uwo mushinga bakanawubakira hamwe ukaba ari umushinga koko bibonamo bose. Icyo gihe bavuga uti aba bantu koko ibyo roho bakora barabisangiye, naho ubundi kuvuga ngo umuntu yashatse ahanaha ngo ubwabyo birahagije kuvuga ko niba abaye umutegetsi ku butegetsi busangiwe, ibyo ngibyo ahubwo birasekeje, birasekeje cyane. Kuko niba abantu baba barahagurutse bati tugiye muri politiki, noneho ahubwo ugasanga abafashe ubutegetsi barabarimarimye, barabishe cyangwa barabafunze, ngiye kuvuga yena mu mvugo yeruye nk'abatutsi bari mu Rwanda muri politiki nyuma y'ubwigenge bwo muri 1962, abari mu mashyaka ya Runari cyangwa Radeyi, abagumye mu Rwanda nyuma y'ibitero by'inyenzi muzi ko babatsembatsembye, barabafunze babiciraho babafunze. Ibaho mu biganiro byahise birumvikana rero ko abo bantu bakomoka mu bwoko bw'abatutsi barishwe. Ntabwo rero wavuga ngo ubutegetsi bwari busangiye, ngo ntabwo bwari ubutegetsi bw'abahutu, ngo kubera ko ngo Ruhashya yari mu gisirikare, kubera ko Mbonyumutwa wabaye perezida wa nyine wa mbere wa yabaye perezida wa mbere wa Repubulika, kubera ko Nyetera yashushanyije ibirangantego, noneho ukirengagiza yuko abahutu na ko abatutsi b'abanyapolitiki bari mu Rwanda muri za 1962 bishwe kubera yuko inyenzi zateye bagafungwa bakicirwa muri gereza. Noneho umuntu akirengagiza, umuntu akanirengagiza yuko n'amashyaka yabo ahubwo yagezeho akazima burundu, ayo mashyaka akazima, noneho parime hutu ikabaho nk'ishyaka rukumbi, ndetse aho parime hutu nayo emerenide aho Habyarimana yikuriyeho emerenide nayo ikaba ishyaka rukumbi. Birumvikana n'uko ubutegetsi bw'abahutu ndavuga ubutegetsi bwabaye mu Rwanda hagati ya 1962 na 1994 bwari ubutegetsi bw'abahutu, bityo nkabona ziriya ngingo buriya mubyeyi Mukamugema Claire yavuze nta shingiro namba zifite. Ubutegetsi rwose bwari ubw'abahutu kandi nabwo ubwabwo bwemeraga ko ari ubutegetsi bw'abahutu. Ndibuka hari n'amadiskuru menshi cyane bagiye banavuga ikindi, noneho unarebye yenda se naho turaza kuhagera, ndibaza ko niba hari ibibazo mwateganije aho ngaho twaza kubiganiraho. Nk'abakayibanda batangiye muvuma sosiyali muhutu ubwene nabyo twaza kubiganiraho igihe n'ikibiduha, igihe n'ikibitwemerera. Icyo gihe birumvikana ko ibyaharanirwaga haharanirwaga yuko haboneka mbese ko abahutu nabo bagira uruhare ku butegetsi bw'u Rwanda, bakagira uruhare nk'urw'abatutsi, hakaba ubutegetsi busaranganijwe hagati y'abanyarwanda. Noneho nyumaho ubutegetsi bufatiwe na parime hutu, icyo gihe rwose ubutegetsi bwabaye bw'abahutu ndetse no mu madiskuru menshi bagiye babigarukaho bagaragaza ko ubutegetsi ari ubw'abahutu. Ndibuka ko na Habyarimana nawe ubwe hari igihe yigeze kuvuga ngo niki ubutegetsi bwacu butakoreye abatutsi, ngo niki tutahaye abatutsi. Ndumva hari ibiganiro bishobora kuba byarigeze gutambuka kuri radio Ishakwe, cyane cyane aho Perezida Habyarimana yaganiraga n'abanyamakuru avuga ati niki ubutegetsi bwacu butakoreye abatutsi. Ibyo rero bikaba byumvikanisha nyine yuko nawe ubwe yemeraga ko ubutegetsi yarayoboye bwari ubutegetsi bw'abahutu. Ikindi cyavuzwe na Madamu Mukamugema Claire ni ikibazo cy'ubukonde, avuga ngo muri 1961 ubwo ni na mbere mbese y'ubwigenge hakiriho iyo leta y'agateganyo, avuga ati hasinywe iteka rica ubukonde. Kuba iryo teka rica ubukonde ryarasinywe muri 1961 ntibivuga ko ubwo bukonde koko bwacitse, kubera yuko ndumva mu biganiro byahise hari aho twize gusobanura yuko Kayibanda w'ubwe yigeze kuvuga asa n'utakamba rwose avuga ati tugomba kuzirikana ko abagererwa nabo ari abana b'Imana. Tugomba kurangiza ikibazo cy'ubukonde tukazirikana ko abagererwa nabo ari abana b'Imana.
Niba nibuka neza ni 67.
Yee, ni 67. Urumva rero ko nk'izi ngero uyu mubyeyi ariho atanga ziravuguruzanya n'ibyo na bakayibanda ubwabo ari nabo bayoboraga iyo leta, aribo bayoboraga MDLParme Hutu, biravuguruzanya n'ibyo bo ubwabo bari bagiharanira muri za 67 bitaragerwaho, ndetse bikaba byarabaye bimwe mu byatumye ishyaka rya MDLParme Hutu ricikamo ibice. Ndumva ingingo zikomeye yavuze nazivuzeho, hari icyo nibagiye mwanyibutsa bwa na Yosefu Ngarama. Urakoze.
Urakoze cyane, urakoze cyane. Ariko buriya nubwo twashyizeho elema imwe, hari za elema zindi nyinshi yohereje, harimo nivuga iby'irondakarere. Urabizi si nawe wenyine wabivuzeho, harimo n'abandi bajya bivugaho. Bavuga ngo ko irondakarere ngo ari ukabiriza, irondakarere twagiye turyerekana cyane ko irondakarere ikintu gikomeye twifashisha ibyo twabonye ubwacu, kuko turi bato turi bakuru, twifashisha n'inyandiko z'abandi twerekana ko irondakarere ryari rikomeye cyane, ryatangiye muri ibyo bihe bya za 67 nyine, abo mu majyaruguru b'abakiga bashaka guhirika ubutegetsi bitwaza ngo harimo bataye umurongo. Tuzana kwerekana yuko bataye umurongo mu by'ukuri abakiga bari batarenze babiri batatu, mu gihe abandi ahubwo igitaramo ubwayo mu bataye umurongo harimo batatu, harimo n'andi ma prefecture, harimo yewe n'abasinye manifeste y'Abahutu nka Sentama. Byose twagiye tubyerekana ntabwo turi butindeho. Dejonalisme rero jyewe nkwibarize experience yawe muri 73, ntabwo ari wajya mu myaka mikuru. Twebwe twari tuyirimo twatanze ubuhamya, ariko regionalisme ntabwo ari ikintu cyatangiye gusa muri 73, cyatangiye mbere mu by'ukuri, cyatangiye mbere kirakura kigeza aho nyine nyuma yo kumenesha Abatutsi habaho no kugerageza kumenesha Abanyenduga, biza kubyara ibindi bibazo wenda tuzagenda tugarukaho tukabitindaho. Ariko regionalisme ahubwo yari imitswe nyuma ya coup d'etat. Yego, mu gukora ibiganiro byacu turagenda tuganisha kuri coup d'etat nyirizina n'ibyabaye nyuma yayo. Ariko rero ibyabaye nyuma yayo byari byaranatangiye mbere, harimo iryo rondakarere. Mbese wowe ubwawe hari irondakarere wigeze uhura naryo mu buzima bwawe? Ni ukuvuga nyuma y'iyo 73 nawe ugeze aho ugera gutangira imyaka mikuru, cyangwa se uri no mu buzima nk'umukozi wa leta, dore ko wabaye n'umukozi wa leta ije muri ryawe.
Muranyumva neza?
Ndakumva neza cyane.
Ya koko ikibazo cy'irondakarere mu Rwanda nkuvuga ko ngo kitari gihari cyangwa ko ari ugukabya, nanone ni kwa kwirengagiza. Nicyo njya mvuga yuko ntabwo ushobora kubonera ikibazo umuti utemera ko icyo kibazo gihari. Nta nubwo ushobora kwizeza Abanyarwanda ko ubisubizo bafite utemera ko ibyo bibazo babifite, cyangwa ibyo bibazo wowe utanabibona. Ikibazo cy'irondakarere mu Rwanda cyari gihari kandi cyari gikomeye, ku buryo uwo ari wese uvuga ati nakora politiki mu Rwanda ni ngombwa ko azirikana ko icyo kibazo cy'ironda karere cyasize ibikomere mu Banyarwanda. Ikibazo cy'ironda moko cyasize ibikomere mu Banyarwanda. Ni ngombwa ko umuntu avuga ati ibibazo by'insobe biri mu Banyarwanda, ndetse bikagenda no ku Munyarwanda wibereye hariya w'umuturage. Ni ngombwa ko umuntu avuga ati ibi bibazo ndemera ko bihari kandi ngiye kubishakira umuti nyawo, umuti urambye, maze umunyarwanda kugira umunyarwanda reke kwibona mu karere akomokamo, kwa umunyarwanda reke kwibona gusa mu bwoko akomokamo, ahubwo yibone nk'umunyarwanda. Icyo rero utemera ko cyari gihari, birumvikana ko nyine ntabwo wareka gusubiza ikibazo kiba cyaje, ariko rero birumvikana ko utabyemera ni umuntu utemera ukuri, kandi umuntu utemera ukuri kuvuga ngo umurage impaka cyangwa se urasobanura ntabwo biba byoroshye. Icyo navuga rero kubyerekeranye n'iryo ronda karere cyane cyane nk'ibyo nagiye mbona n'amaso yanjye. 73 yo sinayivugaho kubera ko icyo gihe nari ntarajya mu mashuri makuru, kandi burya kenshi abantu babaga bakibereye mu mashuri abanza n'ayisumbuye bari iwabo hirya no hino mu giturage cyangwa se ku misozi, ntabwo babaga bari bagira igihe cyo kuba ngo bahure n'abanyarwanda baturutse mu tundi turere tw'igihugu, ku buryo ibyo bibazo ntabwo umuntu yabaga nazi ko binahari. Aho ngereye mu mashuri birumvikana, aho ngereye mu mashuri natangiye kwiga nyine ku gihe cy'ubutegetsi bwa Habyarimana, icyo gihe hariho ubutegetsi bw'abakiga niko mbyita, kuko ni nako byari bimeze. Tugero abana b'abakiga twiganaga, abana bakomoka cyane cyane muri Ruhengeri na Gisenyi, baradukandagiraga bakatwumvisha rwose ko turi ba ntabo, ko nta mbese ko twiga kugira ngo wenda tuzajye kuba abarimu cyangwa tuzakora imirimo iciriritse yo hasi, ugasanga ari abantu bavuga ko bariho biga kugira ngo bajye gutegeka igihugu cyangwa se bajye no mu ngabo z'igihugu. Kandi koko ni nako byanagendaga, ni nako byanagendaga, ku buryo wasangaga ndetse abanyeshuri bavuga ko ngo bazi ubwenge cyane bakomokaga mu tundi turere tutari Gisenyi Ruhengeri, wasangaga bahakwa bahakirizwa kuri abo bana, bavuga ko mbese abo bana bakomokaga kuri utwo turere, muri utwo turere, kugira ngo bazabavugire, kugira ngo bazabafashe mu gushakisha akazi, kuko baravuga bati ibyo ari byose umwana ukomoka hariya ntabuze bene wabo bari muri iyi leta, ntabuze bene wabo mu butegetsi, yanyuraho kugira ngo umuntu azabone akazi nawe azashobore gutera imbere. Icyo kintu cyari gihari narakibonye. Ikindi navuga nabo ni uko nka ndi muri turiho muri kaminuza, hari igihe kaminuza yimuriwe, twari Butare, tuza igice kimwe cya kaminuza cyohe kijyanwa Inyakinama mu Ruhengeri. Icyo gihe witwa Ferdinand Nahimana niwe wari ushinzwe, niwe wari perezida wa komite yo kwimura icyo gipande cya universite cya kaminuza kikajya nyine aho ngaho Inyakinama. Tugezeyo twasanze abakozi bose bahakoraga, uhereye ku muntu utema ibyatsi, ku muntu ukubura, ku muntu ukora mu gikoni, ku bantu bakora muri mu butegetsi bwa kaminuza bwose, wasangaga abo bantu bavuga ko abantu bakomokaga muri Gatonde. Ndibuka rwose ko umuntu wese yarabatiye iwacu ni Gatonde hariya hakurya, nyine aho ngaho ni muri komine uwo Ferdinand Nahimana yavukagamo, wasangaga abantu bose ariho bakomoka. Noneho no mu banyeshuri twiganaga hakaba harimo nyine abanyeshuri nabo bakomoka muri utwo turere, uwo ari wese wahize muri icyo gihe azi ko abanyeshuri bakomokaga muri utwo turere bifataga rwose nk'abantu b'abategetsi kandi bakiri n'abanyeshuri, ku buryo ndetse hari n'abakangaga n'abarimu, nk'umwarimu nyine babaga bavuga ati uyu ni umututsi cyangwa se ni umuntu wo mu Nduga, kuko icyo gihe baravuga ngo turi abanyendu. Yaramukangaga rwose akavuga ati uriya namwirukanisha ashatse kugira icyo avuga, ugasanga umunyeshuri aritwara atyo yitwaje gusa ko akomoka se nko mu Bushiru, ugasanga ibyo byonyine arumva bimuha uburenganzira bwo kugira ngo abe yakanga n'umwarimu cyangwa se n'abandi banyeshuri bagenzi. Urundi rugero natanga ntagiye kure cyane, yenda nyuma yaho nigeze kuba umunyamakuru natangaje byinshi cyane, icyo kibazo cy'ivangura turere narakerekanye nkivugaho cyane, ari nacyo cyatumye ndetse naragize abantu benshi cyane bandwanije n'ubu bakindwanya muri politiki, bavuga bati uyu muntu niwe ari mu batangiye kuvuga ko hari ivangura turere cyangwa se ko hari uburyo bw'ubwikanyize bw'abantu bakomokaga mu duce tumwe na tumwe twa Gisenyi na Ruhengeri. Ibyo byari ukuri, ariko bakavuga bati kuko yabivugaga nawe ni ukuvuga ko yaziraga abantu baho ngaho akababonerana. Ndumva ariko bagiye bavuga kuvuga nti nko ku Gikongoro mu bantu bayobora imirimo yose ihari, abo bitaga ba chef de service, ukavuga uti muri abo mu ba chef de service 10 umunani bakomoka Gisenyi Ruhengeri. Wabivuga abantu bati kuki ubivuga, ni wowe uzamura icyo kibazo, nta kibazo cyari gihari. Kandi ubwo aho ni hamwe mvuze, n'ahandi hirya no hino nuko nguko byari biteye. Ikibazo rero kuvuga ngo ntabwo cyari gihari, ubwabyo kubivuga gutyo ni ukwigiza nkana, ni uguhunga ikibazo, ndetse usanga ari nta naho bitane n'ibyo nabira bya FPR DMI bavuga bati mu Rwanda nta kibazo cy'amoko hari gihari, ndetse nta namoko hari. Nyamara wareba uko bakora nk'iyo DMI ugasanga n'ubwoko umwe gusa, ugasanga nakoko kamwe gusa, ariko bakavuga bati ubwoko nta buhari. Ubivuga afite ingengabitekerezo ya genocide, ubivuga ni mubi, niwe utera ibibazo muri iki gihugu, niwe uzana amacakubiri mu Rwanda, ariko ntibibuze ikibazo ko gihari. Numva rero arabavuga ngo nta vangura turere ryari mu Rwanda, icyo nyine bise bita regionalisme mu Gifaransa. Ubivuga arigiza nkana, ubivuga cyangwa se niba atigiza nkana ni umuntu yene umuntu yavuga ko yarasinziriye, nuba akaba gisinziriye atarakanguka ngo abone ko icyo kibazo cyari gihari, kandi ko ari na kimwe mu byoretse izo za Repubulika, ko ari na kimwe mu byatumye n'ubwo butegetsi bw'abahutu butanatera kabiri. Ndumva nicyo nacyo ngisubije. Urakoze.
Uragisubiza, urakoze cyane. Wanakomoje kuri Nahimana Ferdinand n'ibitabo yanditse mu by'ukuri byerekana supremacisme, ni ukuvuga ko abakomoka mu karere k'Abakiga basumba abandi Bahutu, ko abandi Bahutu nyine bafite icyo bahuriyeho n'Abatutsi, bityo rero bakaba ari abantu bafite amaraso yanduye atameze nk'ay'Abahutu. Nyabahutu yo supremacisme iri mu bitabo bye no mu myifatire yagiye abyerekana. Ibyo uruvuga yakoze inyakinama yanabikoze muri Orenfor aho yari ari, n'indwara yari arwaye ari mu Université y'Ibutare, bafatanyijwe n'abitabo Gashego bakomoka ku Gisenyi Université, bageze abagira gatobiro ndibuka ko muri za 78 rwose na himari hari ronda karirete ubwoba ku buryo mbare yende cyarwaye gripe, byari giye gutuma habaho imvururu mu Université. Kandi abona himana barabira mu nabandi nabitwa banduwa Yesu. Mu yandi magambo icyo kintu rwose cya tugomba no kukibuga tukagisuye, kuko no mu bintu byose tugenda dukora mu bufatanye guno munsi ubisangamo Six Bell muri za FDU ziri mwabayemo mufatanyije muturutse mu yandi mashyaka muri RNC nashinze ndi mu bashinze, aho twagiye duhura n'ibyo bibazo. Ugasanga buri gihe iyo habaye agahenge nyine ibintu bitegiye gutangira gutera imbere, abantu batangiye kuvuga bati abanga Habyarimana, abanze Habyarimana, mugomba nyine kwisobanura. Ugasanga bate rwose intugo hejuru bumva ko bashyikiriye ibyerekana yuko baramutse bageze ubutegetsi, ishyano ryabariguye abo muri Mende Fidele.
Ibyo ni ukuri muri kuko muri ibi bya politiki twagiye tubamo, haba muri FD inkingi cyane cyane niho navuga kuko ariho nabaye, icyo kibazo cy'uturere nacyo twagiye tukigira ku buryo nko no mu byo twavugaga kugira icyo tuvuga ku butegetsi bwa Habyarimana, hari ababyitaga yuko ngo ari ukuvangura uturere. Wavuga uti ingoma ya Habyarimana yatoteje Abanyarwanda, yakoze ibi n'ibi, bati ibyo ngibyo ni ukuvangura uturere, umwanzi dufite n'umwe ni Umututsi, umwanzi dufite n'ingoma ya FPR. Tuba ariyo tureba ibibazo by'ubutegetsi bwa Habyarimana cyangwa ibibazo by'abahutu bagize hagati yabo, tuzabigarukeho twafashe leta. Wababwira uti nta leta muzafata niba mutemera ko muganira ku bibazo bikomeye by'igihugu, kugira ngo nibura n'urugendo mushaka kugenda mu rugende mwumvikanye aho mugana, mwumvikanye igihugu mushaka muharanira uko kimeze, ubutegetsi mushaka gushyira mu gihugu uko buzaba buteye, n'ukuntu buzaha mbese garanti umunyarwanda wese. Ibyo bintu nimutemera kubiganiraho n'ubwo butegetsi ntabwo muzageraho, no kuba ngo muganira mu hagize ibintu icyo kibazo twaragihoranaga noneho ugasanga kugira icyo uvuga kuri Habyarimana ku butegetsi bwa Habyarimana byaritwaga kuvangura uturere noneho bakumva ko umuntu yavuga ku ngoma ya cyami umuntu akanavuga ku butegetsi bwa FPR-DMI ntagire icyo avuga kuri za Repubulika cyangwa ku butegetsi bw'Abahutu icyo rero nacyo cyari ikibazo cyagaragazaga nyine ko icyo kibazo kiremereye kandi ko hari abantu batifuza ko kinaganirwaho n'ubu nabwo ibyo bintu byagiye biganirwaho kenshi bavuga ngo abantu bashaka ko ibyo bibazo biganirwaho nibo bakerereza urugamba nibo babuza abandi gutaha ngo kubera ko ngo birangaza Abahutu bikabacamo ibice bigatuma batareba imbere aho bagana nyine ngo bihute bajye gufata ubutegetsi babwambure FPR-DMI babwambure Abatutsi noneho ugasanga abantu bibeshya ko hari maji izaza igatuma baguruka bakagenda bwa butegetsi bakabufata batagenze urugendo rukomeye bagomba kugenda urugendo rurerure ngo banywe umuti bemere ko bagiye guhindura ibintu mu gihugu banihereyeho ubwabo bemere ko ibibazo ibyo babonye n'ibyo batabonye ariko byabaye mu gihugu ko nabyo bagiye kubishakira umuti ngo umuntu yemere ko amafuti yabaye yaba yarakozwe n'abantu bo mu bwoko bwe yaba yarakozwe n'abantu bo mu karere akomokamo kwayo mafuti ntabwo araye ariko afite inshingano yo kugira ngo ayakosore anarinde igihugu ko kizongera kugwa mu mafuti nk'ayo ngayo ariko iyo utayemera ugasanga amateka uko yavuga uragenda usimbagurika ugera aho bene wanyu bari mu butegetsi ukasimbuka ukajya ahandi icyo gihe ninde wabeshya uriho uragenda urugendo uzakugeza ku butegetsi ngo yemere ko urwo rugendo uzarugenda ni wa wundi kuko hari abantu usanga igihe niko mbibona niko mbitekereza hari abantu usanga baharanira guhindura ibintu mu gihugu ariko mu by'ukuri yenda kuko ari abantu bashaka ko ibintu bihinduka ariko hari abavuga bati tubikure mu maboko y'Abatutsi tubifate tubisubirane n'ibyacu cyangwa bati ugasanga hari n'abaharanira ko habaho na demokarasi yenda ifite uko iteye cyangwa se ifite nayo imirongo iyi niyi itarenga ugasanga hari abaharanira ibyo ngibyo ariko nanone ntibemere ukuri hakaba hari ibintu byabaye mu gihugu badashaka ko umuntu yakwegera yavugaho ngo kubera yuko ngo bicamo ibice Abahutu bityo ugasanga nyine abo bantu kuba babwira abandi ngo bazabageza ku butegetsi bazabageza hanaha yisimbyemera ko bishoboka igihe abantu batemera ko ibibazo bikomeye byasigiye bikomera abanyarwanda ko biganirwaho murakoze
urakoze cyane Sixper aba regionaliste abakora ironda karere ni abarikoze ni nabashyigikira abarikoze ntabwo ari abarikorewe ntabwo ari abandi nenga kuko barikorewe cyangwa se kuko banenga uwe bwabyo ibyo bintu tuzakomeza nyine tubyigisha tuzakomeza tubyigishe ni inzira ndende ikomeye ariko MLNDCD rwose iyo ideologie yayo ya supremacisme irakomeje kuvuga ko itariho rwose umuntu yaba yibeshye ikindi cyo ikigaragara nta kintu bashobora kubaka na gitoya nyuma cyane cyane ya genocide y'amahano bakoze bakica Abatutsi kubamara icyo gisirikare ni igisirikare cyarabikoze nubwo bajya bihisha ngo ni igisirikare nta nterahamwe zari kubishobora noneho nyuma y'ayo mahano bakibwira yuko ngo bashobora kugenda bagafata ubutegetsi bakikorera nka kera bakambaza Habyarimana wazanye ibyo byose ibyo bintu rero ni ibintu bitazashoboka tujye tubabwira tuberure ikindi cyo ntabwo tuzabirwanya uko turwanya ingoma y'agahotoro yakaye agatsiko k'Abatutsi niko tuzarwanya na supremacisme y'agatsiko k'Abahutu rwose ntacyo dusize inyuma bigaragara abavuga rero ngo kubivuga ngo ni ugucamo ibice abanyarwanda gucamo ibice opposition rwose niba bacece kuko ntituzahwema kurwanya iyo supremacisme yaba iturutse ku dutsiko tw'Abatutsi yaba iturutse kuri utwo dutsiko tw'Abahutu kuko nibyo byagiye byoroka igihugu Tugane ku musozo rero, tugane ku musozo. Twavuze ibintu byinshi. Wari wigeze kuvuga tugarutse muri za 60, wari wigeze kuvuga muvuma sosiyali muhutu. Sinzi niba utifuza kusangira n'abanyarwanda iyi muvuma sosiyali muhutu yaje kubyara emerende na ko emudere parme hutu, ngo biturutse kuri, nk'uko wabikoze nk'ubushakashatsi twarakuvuze mu kiganiro gishize, ngo biturutse kuri insistance ya Balthazar Bicamumpaka. Ikindi cyo nyuma yo mu muvuma sosiyali muhutu, nagira ngo uze kuvuga abari bayikuriye rwose. Ndumva nifuza ko wabibwiye jyewe, ariko nifuza kubisangira n'abandi. Ijambo ni ryawe.
Murakoze Bwana Yusuf Ngarambe. Muranyumva nanone?
Ndakumva neza cyane.
Yeah. Kuko iyo muvuma sosiyali muhutu ni ishyaka rya politiki ryashinzwe nyine muri za 50 n'ibindi, hanyuma iryo shyaka rikaba ari ishyaka ryari riyobowe na perezida nyine, perezida waryo yari
hanyuma ntabwo bwumvikana neza. Subiramo komite centrale ya muvuma muhutu, reka gisome wenda agenda bumvikana neza kurushaho. Komite centrale ya muvuma sosiyali muhutu, ndakumva
neza. Ndavuga yuko iyo komite centrale ya muvuma sosiyali muhutu yari iyobowe na Kayibanda, noneho vice perezida Kabanyuzima, perezida wayo yari Kayibanda Gerigori, noneho vice perezida akaba Niyonzima Maximilien, sekretari jenerali no kuba umunyamabanga mukuru akaba Murindahabi Kariopi, noneho umubitsi mukuru akaba yari witwaga Sibomana Yozefu.
Abo bose batanu bakaba kandi abanyagitarama bose.
Abo bose ni abanyagitarama. Abo bane ni abanyagitarama. Hanyuma
baguriyemo nyamabuye.
Yego. Navuga yuko hari nk'ibaruwa yenda nko ku bantu batabizi, batazi ko iyo muvuma sosiyali muhutu ubwayo yitaga ishyaka, ndetse yaraniyandikishije nk'ishyaka rya politiki, ishyaka ry'amajyambere y'abahutu niko mu Kinyarwanda biyitaga. Natanga nk'urugero nk'uko ibaruwa bandikiye umwami Ndahindurwa, ubwo ni ukuvuga mbese Ndahindurwa wari warafashe izina ry'ubwami rya Kigeli wa gatanu, uriya uherutse gutabarizwa mu Rwanda muri umwaka ushize. Nk'iyo baruwa banditse ku itariki 7/8 muri 59, iyo baruwa yavugaga nyine ko ishyaka ry'amajyambere y'abahutu ko ryifuzaga kubonana n'umwami Ndahindurwa kugira ngo bigire hamwe ukuntu mbese basangire ubutegetsi. Bavuga bati mu byo dusaba bindi ngo tu ibyo dusaba ko ubute bw'ibikingi, gukuraho urugero rw'abashefu, bagatangira gukora mbese za komini, nk'uko mbese bahereye kuri za ibyo bitaga amasushefe. Bashakaga ko komine ubwayo mbese yigirira kuri teritwari na teritwari igasohoreza muri kapitali y'igihugu. Bashakaga ko abategeka bose batabanye neza na rubanda, ko nyine batabanye neza n'abahutu, ko bakurwaho bigaha umwanya uko kurema za komine nk'uko nyine babyifuzaga. Banashakaga ko urukiko rw'igihugu ruba parike yonyine. Bashakaga ko nta rukiko rukorwamo n'abatutsi gusa. Banashakaga ko rubanda rwitorera abategetsi kavukire ba za komine, ibintu nk'ibyo. Izo nizo ngingo zikomeye basabaga icyo gihe. Nyuma rero iyi muvuma sosiyali muhutu, ishyaka riharanira amajyambere y'abahutu, ryaje guhinduka parime hutu. Mu bushakashatsi koko nakoze, yenda handisegura kubera ko igitabo nanditse nta nyine icyo gitabo nanditse nari nkiri mu Rwanda, uburyo nahunzemo n'ibindi byose ntabwo nashoboye kugira ngo mbe na kibona, ariko nagiye mbona abantu benshi cyane bagiye bavuga mbese bagikoraho bakivugaho, cyane cyane mu bushakashatsi bagiye bakora bunyuranye. Icyo gitabo nacyanditse ku ishyaka rya MDR Parme Hutu, nerekana ibyerekeranye mbese n'itozamatwara na propagande, nanerekana uburyo iryo shyaka ryavuye mbese muri revolisiyo rika bari ishyaka ryavuga ko ryari rishingiye cyane cyane kuri manifeste de Bahutu, ni ukuvuga ya nyandiko yari yaratangajwe muri 57 isaba yuko n'abahutu bagira uruhare mbese ko igihugu haba ukwishyira ukizana, abantu bakareshya mu gihugu bakagira uruhare rumwe kuri leta yabo, bose bakagira uruhare mu butegetsi. Noneho nkavuga yuko iryo shyaka nyine ryageze aho ribishyaka rukumbi, noneho rikamera nk'aho mbese rikabishyaka rukumbi ry'abahutu gusa, andi mashyaka yari ariho akazima n'abari bayayoboye abari bari mu gihugu bakanicwa. Iryo shyaka mbese rikaba ryarategekesheje igitugu n'irondakoko, nkanavugamo yuko n'abantu bagize uruhare mu bwicanyi bwibasiye Abatutsi muri 59, 61, 60 kw'abo bantu batigeze bashyikirizwa inkiko ngo baburane bahanwe binamenyekane mu gihugu hose, bibe umuziro ku muntu wese ushobora gukora ku wundi amuhoye ubwoko bwe. Ibyo byose nabivuzeho muri icyo gitabo ariko ntabwo ngifite. Hanyuma rero ku byerekeranye naho niyo nyito ya Parmehu, icyo gihe nabonye ubuhamya bwagaragazaga yuko baritazari bica mu mpaka bagize uruhare mu kubona iryo zina cyangwa mu gutanga iryo zina rya Parmehu, cyane cyane ko izina ryari rihari rya Mouvement Social Muhutu cyangwa ishyaka ry'amajyambere y'Abahutu ryari ryiganjemo abantu b'abanyagitarama, abantu mbese bari bose basaga naho bahungira kuri santere cyangwa kuri paruwasi ya Kabgayi cyangwa kuri diyosezi ya Kabgayi, ni abantu bari hafi aho ngaho. Noneho ishyaka rimaze kwaguka cyane cyane hari nk'inama yabereye muri Susheferi yayoborwaga na Dominiko Mbonyumutwa. Iyo nama ni nawe wemeye ko ihaba kuko icyo gihe hari itegeko ry'Ababiligi ryavugaga yuko amashyaka yose ko ashobora gukora za mitingi, ashobora guhamagara abantu bagakorana amanama kandi mu buryo mbese bwemewe n'amategeko. Icyo gihe rero birumvikana ko hari abasushefu b'Abatutsi ntabwo bari kwemera yuko abantu barwanya ubwami cyangwa abantu barwanya Runari, kuko Runari ubwo yari ishyaka ryari rishyigikiye ubwami, ko ntabwo bari kwemera ko abantu barwanya iryo shyaka bashobora gukorera inama aho bayoboraga. Aho rero byashobotse ni nk'ahari ahayoborwaga na Dominiko Mbonyumutwa, ndetse nkeka ko ari na kimwe mu byatumye n'insoresore z'Abatutsi zimwikoma kugeza ubwo zinamukubise ku mugaragaro hakavamo inkongi yakwiriye igihugu cyose. Icyo gihe rero nabonye mbese muri nyuma y'iyo nama, kuko iyo nama yahuriwemo n'abantu baturutse za Ruhengeri, abaturutse za Gisenyi, abaturutse za Byumba, za Kibungo, za Gikongoro, za Cyangugu n'ahandi, bose bahurira aho ngaho muri iyo mitingi yabereye muri Sushefe. Noneho abantu bahahuriye icyo gihe baza gusanga batakomeza kwitwa Mouvement Social Muhutu, cyane cyane nk'abagitera nabo bari bafite za prosoma. Noneho mbese bagasanga ari byiza ko habaho indi nyito yaguye ituma n'abandi bashobora kwinjiramo cyangwa bashobora kugiramo uruhare, ntibitwe ko ari abantu baje mu kwaha ku bintu byari biri aho ngaho. Niyo mpamvu rero nk'aba baritazabica mu mpaka gihe buhamya nahawe n'ubwo nuko bemezaga ko we yavugaga ati ni mwemere tube ishyaka nyine ry'Abahutu Parti Parmehutu, noneho riba ari ishyaka mbese ryacu twese duhuriyeho, atari ukuvuga ngo abantu baturutse hirya no hino bose baraza binjire muri Mouvement Social Muhutu mu ishyaka ry'amajyambere y'Abahutu. Ariko nanone baza gusanga hari ikibazo cy'uko Kayibanda nawe ubwe hari abantu bamuhaga inama, cyane cyane ubwo navuga nk'abanyamadini baravugaga bati niba muriho muharanira ibyo mwatangaje muri 57 mwerekana ubwikanyize buri mu gihugu, mwerekana ivangura riri mu gihugu, mwerekana ibibazo bihari, munavuga muti turahari nako ibyo bintu byose bikosora, baravuga bati niba ari byo muharanira namwe nimureke kubiharanira mwitwa ko muharanira iby'Abahutu gusa, none se nimufata leta abandi banyarwanda batari Abahutu bo bazagira uruhare ki muri icyo gihugu cyangwa muri mu mitegekere y'igihugu cyangwa se no muri iryo shyaka ryanyu? icyo gihe Kayibanda yari yaratangiye ikintu cyo kugira ngo ahindure akureho mbese iriya muhutu biyo mu bama sosiyali gusa. Ibyo ndabihamya kubera ko nakoze ubushakashatsi kuri za kinyamateka zatangajwe muri icyo gihe, kuko kinyamateka Kayibanda yigeze kuyibera umwanditsi mukuru redacteur en chef mu nyandiko zagiye zitangazwa kariya kaheruka ka muhutu bari baragakuyeho bavuga ngo muvuma sosiyali ugasanga bari hari ako kantu ko kugira ngo perezida nyine wa Repubulika y'agateganyo Dominiko Mbonyumutwa mu buhamya bwe nawe aravuga ati naganiye na Kayibanda nawe ansaba yuko avuga ko ngo yaganiye na Kayibanda akamusaba yuko ngo yatekereza mbese ku izina hari mbese icyo kintu cyo kuba ngo bashaka izina bizahuza abantu bose, we akavuga ngo muvuma social muhutu ko yabaye nyine parimehutu ikaba parimehutu muri 59 mbese mbere gato ya revolution, akavuga ko ngo icyo gihe mbese hari harabaye iyo nama yabereye muri iriya sushefere yayoboraga inama yabaye ku itariki enye z'ukwa cumi muri 59 noneho iyo nama ikaba yaratumye aribwo bwa mbere mbese Kayibanda yashoboye kubwira abantu benshi cyane bari bahahuriye hari hahuriye abantu benshi cyane bari baturutse mu Rwanda hirya no hino, nibwo yahagaze aho ngaho imbere y'abantu nyine avuga ijambo noneho Dominiko akavuga yuko ngo Kayibanda yari yaramusabye ko nyine ngo yatekereza yamufasha gutekereza cyangwa hamwe n'abandi ko batekereza ku nyito y'ishyaka ryagomba kuba ryaguye rihuriyemo n'abandi, akavuga ko ibyo ngo yabimusabye hari Kariopi Murindahabi, hari Jean Baptiste Rwasibo ndetse hari na Pierre Claver Ndahayo. Nguko rero ngibyo byo navuga mbese mu ntangiriro za MDR Parmehutu. Donc ubwo ni ukuvuga ku itariki 18 z'ukwa 10 muri 59 nibwo ya muvuma sosiyali muhutu yahindutse Parmehutu ku mugaragaro, mu gifaransa bikaba byari ngo Parti du Mouvement de l'Emancipation Hutu, bikaba mbese byari ishyaka rigamije guteza imbere bavugwagamo abo aho ngaho ko ari abahutu batari ubwoko bw'abahutu, ko ari ukuvuga mbese abantu bose bari mbese nk'abantu bahakwaga bose, ko uwahakwaga wese yari umuhutu, kuko n'ubundi mu Kinyarwanda bavuga ngo ni umuhutu wa kanaka. Bakavuga ko n'abatutsi batari bari mu butegetsi batari bakomeye ko nabo icyo gihe babarwaga nk'abahutu. Ibyo ngibyo ndumva na nyuma byaranasobanuwe, hari naho bica mu mpaka yarahagarariye leta nawe hari igihe yigeze gusobanura yuko ngo umuhutu, ndumva no mu kiganiro giheruka bwana Ndahayo icyo kibazo yaragisobanuye avuga ko we yasobanuye nyine ko umuhutu wavugwaga ari umuhutu social atari umuhutu w'ubwoko, ni ukuvuga mbese umuhutu bashaka kuvuga ko ari abantu b'abanyarwanda batari mu butegetsi cyangwa bari mu buhake mbese abantu babikinagazwaga ko bose bitwaga abahutu. Ariko rero nanone ugasanga hari aho hari ikibazo cyavuguruzaga ibyo ngibyo, nuko nk'inyenzi zitera muri 61 tuvuga 63 cyane cyane ubwo ndashaka kuvuga mu gihe hari igihugu cyari gifite ubwigenge, icyo gihe abantu bagiye mu batutsi barica ya rubanda rugufi, rero kuvuga ngo nabo babarwa nka rubanda rugufi kuko abaturage bishwe abaturage b'abatutsi bishwe n'abaturage bo mu cyaro hirya no hino barishwe, ugasanga noneho icyo kintu cy'uko bavuga bati iri shyaka ni rya rubanda rugufi rwose byaragaragaraga ko mu by'ukuri hari imvugo ya politiki yari
hari amagambo gusa,
byari amagambo hakaba n'ibikorwa bitandukanye n'ayo magambo bigaragaza ko mu by'ukuri nyine ko byari ibintu by'abahutu ko batutsi nta mbese bari ntuzi ba byakoreshwaga mbese mu magambo ariko mukuri atari ko biteye noneho wanakurikira ukavuga uti noneho ya leta yagombaga kurengera buri wese yarengeye ite abakoze ubwo bwicanyi bwibasiye abatutsi muri 63 65 n'ikindi gihe cyose y'inyenzi zabaga zateye, leta
biza no
yabarindiye
kugera aho biza no kugera aho nyine no muri abo bahutu havamwe abahutu bumva ko ari bahutu nyabo abandi bakangwa bafite ibyo bahuriyeho n'abatutsi bityo bakaba nta bahutu babarimo ibyo twagiye tubyerekana
cyane cyane nibyo ibyo byagiye bizamuka cyane cyane kubera ko igisirikare numva icyo nacyo cyaraganiriyeho mu biganiro byashize bya mu biganiro byahise aho abantu berekanye uko igisirikare cyubatswe n'ukuntu igisirikare cyari kiganjemo abanyarwanda bakomokaga mu turere twa ruguru tw'amajyaruguru y'u Rwanda muri Gisenyi na Ruhengeri icyo gihe rero kubera ko intambara z'inyenzi ziba inyenzi barabatutsi izo ntambara ziba abagiye kuzihashya ni ukuvuga bari bayoboye ingabo ni abantu bakomoka muri kakare muri twa turere twa Gisenyi na Ruhengeri ni ukuvuga mbese abakuru abantu baba b'ubufishyi bakuru bari mu ngabo ni ba Habyarimana ni ba Kanyarengwe ni bari ba Benda ni ba Buregeya ni nabo bose mbese bakomoka muri utwo turere ku buryo rero abo ngabo nibo bagiye kurwana n'inyenzi noneho bakavuga ko aribo bashoboye kurengera abahutu kubarengera kugira ngo abatutsi batazasubirana ubutegetsi bityo bakumva ko haza n'ikintu cyo ikintu cyavugaga yuko nyine ngo abahutu bo mu Nduga cyangwa abahutu bo mu duce tw'u Rwanda tutari Gisenyi Ruhengeri ko ari abahutu utamenye ibyabo ko bavanze ko no mu mvugo zabo n'ibindi usanga bitoroshye kubatandukanya n'abatutsi
icyo ni ikintu gikomeye cyane mu byatumye ubwo butegetsi bw'abahutu bukenyuka kuvuga no gutaruka tujye mu myaka yakurikiye umuzo w'amashyaka menshi nzi ko ari muri MDR wari muri MDR mwatangiye MDR nyine muyitangira nk'uko nyine mushaka gukuramo ibyo bya paramahutu nyine byo ntabwo byari kuri gahunda ariko ndibuka kuko bigeze ku cya Semakamba sinduka itariki ariyo ku cya Semakamba umuntu witwa Murego ati rwose ati abantu bakuremo paramahutu ni babi cyane MDR ni MDR paramahutu kandi rero hagati aho ngaho muri za mitingi iyo babaga bariho bagenda bakangurira abantu kujya muri za mitingi za megafone habaga harimo indirimbo y'ibigo by'abaparmehutu isafari ya demokarasi ibintu by'abaparmehutu gusa ndetse n'imidari yagarutse ya parmehutu bityo mu by'ukuri ibyo Murego wari umunyamabanga mukuru wa MDR yaje kuvugira ku cyase Makamba ngo tusubye ku parmehutu byaje bisa n'ibyuzuza ibyo twari dusumaze iminsi tubona tunabiseka bamwe bo mu mashyaka menshi tuvuga tuti MDR ntizi ibiri muri jambo ni ryawe kuko wenda icyo kibazo mwagize debat mwagize impaka imbere mu ishyaka
urakoze kuko iryo shyaka rya MDR naribayemo ariko cyane cyane kubera ko nari n'umunyamakuru nari mfite ikinyamakuru kigenga byatumaga ikinyamakuru cyitwaga Isibo byatumaga mbese nanjye ubwanjye nk'umuntu w'umunyamakuru ntagira ubwisanzure buhagije muri ibyo ngibyo bya politiki kuko nyine byari ngombwa nk'umunyamakuru ko mvuga amakuru nkurikije ibyo nari nariyemeje akazi nari nariyemeje kuko ku cyasi Makamba Murego wari umunyamabanga mukuru wa MDR yaravuze ati turi parimehutu yarabivuze n'izo ndirimbo kuko hirya no hino bamwe bakavuga ngo ni uburyo bwo kugira ngo bashaka abayoboke bakangura abanyarwanda babibutse nyine ako kantu ngira ngo muranibuka ko n'umwe mu bayobozi ba MDR icyo gihe yavuga ngo ishyaka ry'aba papa ishyaka ry'aba mama mu by'ukuri icyo baga bashaka kuvuga nuko nyine ari parimehutu kuko n'abataremeraga yuko yakwitwa parimehutu barabati ni ishyaka rya papa ishyaka rya mama ngira ngo ibyo mwagiye mubyumva cyane noneho hakaba n'ibyo bya Murego bavuga ati turi parimehutu nyine mu bintu byatumye MDR icikamo ibice kuko yacitsemo ibice harimo n'iyo myumvire itandukanye karabavugaga bati tuvugurure ribe ishyaka rishya ndetse hari n'abantu bavuze bati ni mu byite MDR twibwe ntabwo tujyamo hari abantu bari baratangiranye na Bwana Twagiramungu Faustin bari baratekereje gukora ishyaka noneho baza kugeraho bashaka inyito yabyo, bati inyito yoroshye izatsinda MRND mu buryo butagoranye tuzitwe MD. Icyo gihe bizatuma MRND itsindwa itanaburanye. Abandi bati niyo mugiye kwiyita MD ntabwo tubyemera, natwe tuzakora ishyaka ryacu kubera ko ntabwo dushaka kujya gufata umurage w'ishyaka, natwe twemera ko hari amakosa ryakoze menshi. Baranga rwose ntibagirana, ndibaza ko nako ari nabwo banzamurambaho n'abagatabazi bahisemo gushinga
bakoze president nibyo.
Hanyuma no muri MD abayikoze, hari abaje bavuga ko baje muri parlement, noneho nabyo ni ko ngo baravugurura bo batanabyemeye, ahubwo bakavuga bati bariya nibo batazi mbese ibyo ibyo duharaniza, bati twebwe icyo dushaka ni MD parlement. Cyari kirimo gikomeye cyane ku buryo rero ntabwo byatangaje bicicemo kabiri, nyine bamwe bakaba icyo bise power.
Tuzabigeraho nituganira ku muzo w'amashyaka menshi kuko na Habyarimana yahise ashinga sederi kugira ngo nyine isaze bene abo ngabo batazi gufata za position kandi biranatungana. Gusa rero kuvuga ngo Parti de l'Emancipation Hutu ngo nibyo bashaga parme Hutu koko, nyuma y'imyaka 30 hafi 30 abahutu bafite ubutegetsi bwosoroye bari bakikeneye kuba emancipe, ibyo nabyo ntibicuramye ijambo niryango.
Nyine birumvikana ko ikibazo cyari gihari
kandi rero bafite ubutegetsi,
ikibazo cyari gihari nyine niba muri icyo gihe muri 59 muri ya nama bakoreye muri zira nama bakoreye mu Maranga, niba baravugaga bati hakenewe cyane cyane ubwo ndavuga nyine bashinga parimehutu cyangwa niriya muvuma sosiyali muhutu cyangwa ishyaka ryaharaniraga amajyambere y'abahutu rihinduka parimehutu, rikaba ari ishyaka mbere ryo kurenga ishyaka ryo kurenganura abahutu muri za 59 kuko hari hakiri ingoma ya cyami, noneho ya ngoma ya cyami ikaba yiganjemo ubwoko, mbese yari ingoma y'ubwoko bw'abatutsi ku buryo ndetse niyo narebye n'ubutegetsi bwari buriho icyo gihe usanga ubutegetsi ubutegetsi 99% yenda si nk'umuntu yanareba ise ntanagiye kure. Hari igitabo cyatangajwe na mugenzi wacu Eugene Ndahayo yise Rwanda le dessous des cartes, ni ukuvuga mbese amakarita mbese ibihishe mu makarita. Kuri icyo muri icyo gitabo cye hari nko ku rupapuro rwa 248 aho mu gihugu urebye mu moko bakomokagamo abashefu bari 45 mu gihugu cyose, abo bashefu bose 45 barabatutsi, abahutu 0 abatwa 0. Noneho wareba noneho ne ubwo butegetsi bwabo bashefu ko bwari bugabagabanije ugasanga noneho mu bwoko bw'abatutsi bari bafite ukuntu ubwo butegetsi babo bugabagabanye ku buryo nyine harimo ikintu cyatumaga kuko nabo bantu abo muri iyo miryango bari bakomeye muri iyo miryango bibona muri ubwo butegetsi nk'abahindiro ugasanga bafite nka 28 9% abagunga n'abanyiginya b'abagunga bakaba bafite 11% abanyiginya b'abashambo bafite 11% abatsobe 6% ugakomeza ukagera nko kubega babakagara bafite hafi 5% abakongori 2 hafi 3% abakongori hari n'abandi n'abega babakiza n'abega babahanya, abo bose barafite uruhare nyine muri ubwo butegetsi bafite ukuntu bagenda babugabagabana, ndetse ugasanga nabo mu bwoko bw'abagesera icyo gihe nabo niko babafataga nabo nyine ariko bagesera bazira nkende bari bafite nka 2% icyo gihe. Icyo gihe rero urumva ko ubwo butegetsi koko bwari bwihariwe n'ubwoko bwo, noneho muri 59 ko abantu baravuga bati
wibagiye abasurushefu ko kuba ubanza bari nka abasurushefu bari nka 400 harimo abahutu nk'icumi,
nabyo nabireba kuko muri ubwo bushakashatsi bw'umugenzi wacu
bari nk'icumi ndabivuga
mu bushakashatsi uwo mugenzi wacu Ndahayo yakoze ibyo nabyo yabivuzeho yene umuntu yazabigarukaho yitonze nk'abasushi
cyose
abasushi mu gukina shefu bari byageze ubwo abasushefu babaye igihumbi n'abandi byageze ubwo baba benshi cyane hafi 96% bari abatutsi noneho hafi nyine 4% bari abahutu ni ukungu ku byari bimeze
urumva ko ubutegetsi bwari ubw'abatutsi rwose ku buryo burenze urugero
nk'abashaka
tugane ku musozo
ndabona hasigaye utunota dutatu reka nze nyine ngane ku musozo ariko nanasubiza icyo warumbajije nyine nagira ngo gato nibutse kuri icyo gitabo cya mugenzi wacu Eugene Ndahayo cyatangajwe mbese muri La Rumata muri n'umubare mwaka w'ibihumbi bibiri abashaka kukireba ubwo bazabyirebe nyine nkaho wambwira ngo uti muri 1993 kubona hari abahutu bavuga ngo baraharanira ngo kurenganura abandi ba mu by'ukuri biriya abaharaniraga biriya muri za 1990 kandi abahutu bamaranye ubutegetsi imyaka 30 biriya nyine byagaragazaga yuko ni abantu baharaniraga cya kindi cy'ubuhezanguni bw'abahutu ubuhezanguni kuko baravuga ngo kuba nta buhezanguni buhari ni nacyo abantu bavuga ngo ibyitso nibi byatumye ngo ubutegetsi bw'abahutu bugira intege nkeya noneho abantu bagasa n'abumvikanisha yuko kugira ngo ubutegetsi bwongere bugire imbaraga ko ari uko ibyitso bivamo hakajyaho bwa butegetsi dur cyangwa ubutegetsi bukomeye bw'abahutu cyane cyane nyine ubwo bavugaga abahutu niyo bava hirya no hino ariko bakaba ari abahutu baba bakora abahutu mbese ngo b'umuzi abahutu ngo batavanze cyangwa se ngo bagaragaza n'ubwo buhutu cyane ndibaza ko ari kiriya kibazo bari bafite mbere yuko yenda dusoza nayo mbonye hasigaye nk'umunota umwe nigeze kuvuga mu biganiro byahise ibiganiro abantu banakunze cyane abahutu utarenze imyaka 32 ubwo muri makeya nyine nazinyuramo nirukanka cyane kubera ko igihe nabonye cyashize koko hari no kubura ingengabitekerezo abantu bahuriraho uretse gusa kuba ngo turi abahutu turiho turarwanya abatutsi ubwabyo ibyo ntabwo byari bihagije kugira ngo bituma abantu bakomeza kuguma hamwe ngo baharanire ubwo butegetsi ko bukomeza cyane cyane ko icyahuje abantu bwa mbere muri za 1957 ni uko barwanyaga ingoma ya cyami noneho bakarwanya bwa bukoroni mbese bakarwanya ubuhake bwari buhari ibyo bintu bamaze kubitsinda ndavuga ingoma ya cyami y'abatutsi cyangwa se n'ubuhake bwakorwaga n'abatutsi bamaze kubitsinda babuze ikintu cyongera mbese abantu bongera guhuriraho gutyo ngo bavuge ngo turiho turarwanya ibi n'ibi noneho ikintu umuntu yavuga hari na kiriya kibazo cy'ubukonde nacyo cyatumye cyaciyemo ibice abantu kuko baravuga bati twashyize hamwe turwanya ubutegetsi bwa cyami ubutegetsi bw'abatutsi none natwe tugiye gusubiranamo hari n'ikibazo cya ntuze cya kudasangira ubutegetsi ubwo ari bwo bwose ndavuga ubutegetsi bwa politiki n'ubutegetsi bwa gisirikare n'ubundi bwose guheza abandi banyarwanda bakabaheza hanze y'ubutegetsi mbese ubutegetsi bukiharirwa n'ubwoko bumwe ugasanga nk'abatutsi nta ruhare bafite kwiharira urubuga rwa politiki ugasanga mu gihe muri repubulika ya mbere byari parlement gusa muri repubulika ya kabiri byari mrnide hakaba noneho na rya vangura ivanguramoko n'ivangura turere na biriya nyine byo gupfukirana abantu niho kugomera amazi byagera hakishakira inzira byanze bikunze nagira ngo nshimire abakurikiye kino kiganiro ngo ushimire nawe ko wampaye amahirwe yo kugira ngo nkigiremo uruhare kandi nanihanganisha abafite ibibazo tudashoboye gusubiza muri iki kiganiro tukaba tuzabigarukaho
urakoze cyane kuri uwo musanzu ukomeye aho usesenguye ufashije abakubajije gusesengura impamvu ubutegetsi bw'abahutu butarengeje imyaka 32 uvuga ku bibazo binyuranye bimwe bagenzi bawe bavuze ibindi ukagenda ubizanaho urundi rumuri ndagushimiye rero muvandimwe Sixben Musangamfura mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe birumvikana n'uwo mutumirwa mukuru ari we Sixben Musangamfura muramuke rero nshuti mwari muduteze amatwi ni aho ubutaha tuzakomeza iki kiganiro tubereka n'ibindi bice byacyo I'm gonna hold on to trouble.
my eyes I see.